kete ulalelo mukama.
Tell them brother
ulalelo yekwalumanyi yekwalumanyi
Kaitan
bena wamutima kale bagumenya nekwenda gambe chamana chisasanya samanya ntiwe batu abana babantu mitima jafutwa temulina kabuntu nasikaza mukama yamanyi ebyange subi byange ye magenda gange nanye ne pulane zange ye mukama atekateke meza mbalabe bange nafuna mukama yamanyi ebyange nanye ne bulamu bwange panga ebyama byange ye mukama. Nafuna mukama yamanyi ebyange nanye ne bulamu bwange paka ebyama byange ye mukama. Zenali nasomerwanga natabula nanonya mazima nga mutufu gambula endwadde zanuma abasawo bakebera ne banonya kinuma nkwe ne kibula enjala n'obwavu nze nga nawamanta nasirinamu yadde zigula entula nga newekola nze gwe batasasula bankola bingi ebyamenya amateeka naye mukama olina amaanyi ssebo tukusinza businza sebo ebyali byale magwe n'obigonza nafuna mukama yamanyi ebyange nanye ne bulamu bwange paka ebyama byange ye mukama. Nafuna mukama yamanyi ebyange nanye ne bulamu bwange paka ebyama byange ye mukama. Mukama kale nze ntwala mulyato ly'obulokozi ntuusa wawakanirwa kulange w'oli sijaswala kuba nkimanyi kwakyusa olutambi osinga feeza ate gwe nanyini nsimbi namba moja nkuyita kiyambi oli mukulu watujja kale mu nfuufu n'otuyimusa amaloboozi bagawulira naye mukama olina amaanyi ssebo fe tukusinza businza ssebo manyole namba moja nafuna mukama yamanyi ebyange nanye ne bulamu bwange panka ebyama byange ye mukama. Nafuna mukama yamanyi ebyange nanye ne bulamu bwange panka ebyama byange ye mukama.
Tell them brother.